Yeah, it's Sugar Ray, Ramsey, another Kirara Empire. Yeah. I got the rhythm like a snake, got the venom. Dollars in the business, we can't somehow get them. They call me Sugar Ray, the rapper with killer flow. Rhymes are fucking hard, they read the titles on my jaws. I got my flow, they you probably got ideas. I wrote the five beamers while they rocking five seaters. I got my idea, show me what you got, nigga. Sweet 8-ball, cool tape, I got 8-ball. I'm super fly, super duper fly. I rest with jets, I'm so high, I'm in the sky. The dream chasers, money and the power. Your boy's counting paper every minute, every hour. Swag so tight, but no skinny jeans. Young nigga with the mic, come roll with the king. I'm talking business, you nigga talking beef. Put a bottle dedication with the talk of the streets. I'm the real Superman, you just Christopher Reeve. I'm the chap you can beat with the knowledge that I kick. Flipping rhyming, tapping scripture to help you get the picture. It's that the 5-6, the little homie keep the distance. Ukini taji kwenye club, utani pata.
Pata tu!
Ukini taji kwenye bao, utani pata tu.
Pata tu!
Ukini taji kwenye chat, utani pata tu.
Pata tu!
Sugar Ray jamani, niko mpaka kwenye matatu. Ukini taji kwenye club, utani pata tu.
Pata tu!
Ukini taji kwenye bao, utani pata tu.
Pata tu!
Ukini taji kwenye chat, utani pata tu.
Pata tu!
Ukini taji jamani, niko mpaka kwenye matatu.
Utani pata club, punky, hadinda niya pati. Leon tawa acha mko banana kama monkey. Nikipata doo kama mumbi na banki. Nina wifi msupa kuruka, anaitwa Angie. Najua siko started lakini we ni drug. Hama fala hawa grow kama Peter Pan. Na deliver kama dem, hana plan ya femi plan. Kii ita hit, Kingston na Boston, uliza bini man. Nimeshika nare kama sportman. Bado mina ball kama Dutchman. Mini kojuu kama bypass. Kuko na utoto and a home, uvalishwe diapers.
Ukini taji kwenye club utani pata tu.
Pata tu.
Ukini taji kwenye bar utani pata tu.
Pata tu.
Ukini taji kwenye chat utani pata tu.
Pata tu.
Sugar Ray jamani, niko mpaka kwenye matatu. Ukini taji kwenye club utani pata tu.
Pata tu.
Ukini taji kwenye bar utani pata tu.
Pata tu.
Ukini taji kwenye chat utani pata tu.
Pata tu.
MC jamani, niko mpaka kwenye matatu. Ukienda buru, utatupata tu. Ukienda koma, utatupata tu. Ukienda kayole, utatupata tu. Island zima bado si, utatupata tu. Ukienda westi, utatupata tu. Ukienda south sea, utatupata tu. Nairobi, utatupata tu. 25 flow zima bado utatupata tu.